ishu selfish, uselfish, imundu wami uselfish. Wabuthatha konke ubuhle, abanye wabancisha. Uselfish, 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 imundu wami uselfish. Bayithatha yonke ibhodi, abanye wabancisha.
Upele, pele, 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 pele.